fatahaadahan sida weyn u saameeyey meelo badan oo deegaanada jubbaland ka mid ahi, gaar ahaan jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gobolka gado, ayaa degmooyinka iyo deegaanada inta badan waxaa ku fatahay wabiga Jubba, iyo sidoo kale daadad xooggan oo ka dhashay roobkii miigaanka ahaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland. Dadkii ugu badnaa ayay fatahaadahaasi si weyn u saameeyeen. Meelaha ugu badan ee jubbada hoose ee fatahaadaha laga soo sheegay iyo dadkii ugu badnaana ay soo qaxeen waxaa ka mid ah waxyiga degmada Jamaame ee gobolka jubbada hoose oo boqolaal ka mid ahay dadkii beeraleyda ahaa ee soo gaareen barakacooda deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay dib u dejin ugu sameeyeen. Degmada Dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa sidaas si lamid ah tug ku soo rogmaday. Waxaa lagu soo warramayaa in dadku ay hareereeyeen degmadaasi Dhoble, isla mar ahaantaana ay haatan halis ku jirto degmadaasi. Sidaas si lamid ah, biyo ka yimid Lagdheera ayaa ku soo rogmaday degmada Afmadow ee gobolka jubbada hoose, iyadoona laga soo sheegayo in degmada Afmadow ee gobolka jubbada hoose ay buux dhaafiyeen biyo aad u tiro badan, iyadoona dadka suuqyada u adeegsatagaya ay isticmaalayaan doomo macmal ahi oo ay samaysteen. Degmada Baardheere ee gobolka Gado oo gebi ahaanba ay gooday buundadii kala qaybinaysa magaalada ayaa ka mid ah meelaha halista ay ka jirto, islamar ahaantaana dadku ay kala goodoonsan yihiin. Degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa sidaas si lamida dadka laga soo daadgureeyay guddiga kale ee webiga si loo samatabixiyo dhowr boqol oo qoys oo ku goodoonsanaa dhinaca kale ee webiga. Degmada Doorow ee gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in ilaa in ka badan 20,000 oo qoys ay ku goodoonsan yihiin guddiga kale ee webiga, islamar ahaantaana dhibaato aad u adag oo dhanka nolosha ahi ay halkaasi ku haysato. Degmooyinka gobolka jubbada dhexe sida Saakow, Salagle, Buwaale iyo sidoo kale Jilib iyo Nawaaxigeeda ayaa dadkii deganaa ay isaga barakaceen hareeraha webiyada, iyadoona fatahaad xooggan ay ka dhacday degmooyinka Buwaale iyo Saakow, waxaana qulqulka dadka ka soo barakacay fatahaadahaasi ay haatan soo gaarayaan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay dib u dejin ugu sameeyeen, sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka jubbada hoose Xasan Cabdi Guure Xasan Jabhaad oo ka hadlaya sida ay dib u dejinta ugu sameeyeen dadkaasi.
Saaka wuxuu socodkaana u ahaa oo safarku ahaa guddiga fatahaadaha oo dhammaan marayay meelaha dadku ay ku soo kaxeen ibin yimaadeen, oo ay tan ka mid tahay meeshanaan taaganahay ilaa iyo waa ilaa dad 1,500 lagu qiyaasaya ayaa ku soo jabay oo kasoo tuulooyinkaas iyo magaalada Jamaama duleedkeeda ilaa iyo kuula duluuja stationka oo la jaagoonaya mitaas dadku wastaba ayaa dad kale oo tiradooda aan weli aan la cadeeminna ways aad bay ugu soo qulqulayaan meesha la yaado Baarsadkuni iyo eryadaas.
Nuux Xasan Daa'uud, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Buurdhuube ee gobolka Gado, ayaa dhankiisa ka warramaya xaaladaha dadka goodoonsan ee guddiga kale ee webiga ku dhibaataysan iyo sida ay tahay xaaladda degmadaasi oo biyuhu ay ku soo rogmadeen.
Guud ahaan horta masiiradan dhibanaan doonoaanteeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dhanka bari ilan yar bay ku saabsan mowduuca magaalada caafimaadka toddobaad bay ahayd. Caafimaadkaayada waxaa u baran dad marwaana ka ah haweenkii wixii dabarkooda maalinkii ku falshanaystaan maraystaan madkaiin gooyay oo dignay gooday oarka dadka iyo xaaladooda lama qiyaasi kara. Sidaa magaalo ku dii basiir guud ahaanba buurna waa isu kafiilnaaya xaafadaa urkoona ma gala jirta masquliida ku wara bohay.
Inkastoo saameynta fatahadahaasi ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa, ayaa haddana arrintan waxaa walaac xooga ka muujiyey ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, iyadoona guddoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka Jubbaland Cabdifatax Jalwo oo baaq soo saaray ay dhankooda sheegeen in loo baahan yahay in dadka ay isu gurmadaan.
Talabda ururada bulshada rayidka Jubbaland Junsa, iyadoo ka duuleysa roobabka xooggan iyo fatahadaha sababay dhimasho, barakac iyo burbur ku yimid hanti qaran, kuwa gaar loo leeyahay kaabayaasha dhaqaale guud ahaan, tirada dadka ay fatahaduhu saameeyeen waxay ka badan yihiin 509,000 oo qof, barakac 386,540 qof. Dhimashadu waxay gaaraysaa 57 dhammaan oo isku jira gobolka Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Talada bulshada rayidka Jubbaland waxay sidoo kale ogaatay khasaaraha soo gaara dadweynaha waxaa ka mid ah gaaraya dugsiyo masaajido 57 ah, xarumo caafimaad 13 ah, xafiisyo 19 ah, bundooyin 4 ah, saldhig booliis 3 ah.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa gabagabadii v o a u sharaxay saameynta ay yeesheen iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadihii ugu dambeeyey ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ee ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go-doonsan ama ruux ayaa ku go-doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka wasaaradda. Kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, wadooyinkii kulli waa ka kacway burbureen.
Fatahaadda ku dhufatay deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo oo haatan u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada dadku barakacay, iyadoon ilaa iyo hadda aysan jirin gurmad rasmi ah oo loo fidiyey dadkaasi marka laga reebo dadka qaarkii oo boodan saraa oo doomo lagu soo badbaadiyey. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.